Baby Dax on the beat.
Tushawafunga paka kengele, kutawala panya tuendele, vile vitisho vya ukelele tutavisikia tu. Pensili noge kukichashere, tulizidishe watu twakere, tujisha uwe waonegele, waulizekia tu. Utamwa kuku kidari, mnunuzi anasiri, moyo mepata fadhali, wendo mjuzi wa shughuli. Usizidishe uba kwa tunguli, nimesha kubali. Toto rangi ana joto joto, dani soto jeboko boko, koko aramwani kwa sho, ana wika jogo. Toto rangi ana joto joto, dani soto jeboko boko, koko aramwani kwa sho, ana wika jogo.
Anawika yoko.